Exclusive from ZambianTunes.com.
Jim Scully.
Wait, my bro.
I see
you. It's Mr. Asti on the beat production.
Yala yala style.
Pelekeni, pelekeni, pelekeni neo kwa mama. 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 Tata wesha ni ngombe neo na wela. Tata kuza ni ngombe neo na wela. Tata wesha ni ngombe neo na wela. Tata kuza ni ngombe neo na wela. Nichikwati chotia ni chonga leo yambana. Nichikwati chotia ni chonga leo tukwana. Nichikwati chotia ni chonga leo menyewa. Nichikwati chotia ni chonga leo nyozewa. Neo valikanga lulu takwana. Neo valikanga lulu takwana. Neo valikanga lulu takwana. Neo valikanga lulu takwana. Pelekeni, pelekeni, pelekeni neo kwa mama. 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 Pelekeni, pelekeni, pelekeni neo kwa mama.
Sivandon baby, it's Chama boy, Jim Scully.
Where my bro?
I see you, it's Yala Yala style.
Tia, apa, ade papa. It's another one from the boy Chama, Ivan Diesel.
Is this Chunk City music?
Exclusive from ZambianTunes.com.